Yo, nikisha deliver, utaninyaka kwenye inbox, toa pin lock, imeandikwa bado nipo. Wezako wananipata kama info, na kwenye madam jedala moko ndo intro. Boom shakalaka, my brother kaka wana ujuzi, so nikipiga move chapalapa moko fimbo. Kimbiza wazush paka chaka kama ulize dibo, bado nipo hood kama pasta. Chidi Benz moko na Nicky Young Chenge, nasaka vichenchi ndogo na nyingi. Nile weekendi koko na binti mtam kama mziki ili ningize voko na biti. Yeah, na bado ngumu kama sifa kwenye mchezo. Kiungo nae buni zaidi ya kichwa, hii ni hip hop. Moko tamaduni kama freestyle. Tumesha fika vika bami na sita.
Hey girl, do me a favor. Joe pande his baby, do me a favor. No sini chuni, okay ma? Nataka kwa famous. Of course, many new entertainer. Natafuta dough. So na flow, na pasuka kotos. And anikwepa kana nuka cho. What's the deal, yo? Nicky Pish, Chitty Bench, one incredible. Niggas ain't ready for, you know. Umeatimba kwa cheza judo. Wenye vita samoto, tathano, natoka Pluto. Shoes off, wezi fuata nyanyo, walk or too soft. New boss, nipu kwa ofisi, na msuko, mfuko. Tuna natoka escrow. Tukipendeza matozo na copy dress code. Mzee wa komesho na komesha. Na chana zote ziwe za special au kushonesha.
Yeah, yeah. Una rock, una kama takaisha. Una rock, kwa makali kwenye speaker. Bounce back, hit it, hula. Yeah, yeah. Una rock, my tano, my tisha. Una rock, kambali ya mufisha. Tick tock, tick, hula.
Yeah. Flashlight, A-list, money, time, pay. Come down, my sabu, kwenye sit, never cheat. I'm wezi pima, vum, vum, nani kweli, nina bima. Tuna ride, side to side, na guide, kitu zima. Mama, weka, mama, zote, mimina. Mina, aminia, tunatumia, ntajuta, giwa, sina. Tani, kumbuka, jina, hakuwa, nina, mashairi. Uwezo na umahiri, kwenye vina. Hawajui, hawatubui, hawagundui, wameficho. Wamepoteza sura, zimebaki picha. Rudisha, darasa, magarasa, pata lecture kwa maticha. Gundua, umeacho, shika, kichwa, dan, dan, dira. Mafia kira, gangsta cheese mwenye sira. Hira, koko mabisho. Funga simba, funga yanga, funga njia. Kamata njiwa, chiche na panga.
Yeah.
Yeah, yeah.